Me puta koutou I te putanga tataki a koe. Evacuate the building using the nearest fire exit. Me puta koutou I te putanga tataki a koe. Evacuate the building using the nearest fire exit.